Kulingana na shirika la Africa Data Hub ni kwamba angalau wanawake na wasichana 500 wameuliwa nchini tangu mwaka 2016 licha ya kuwepo kwa mikakati ya kujaribu kupunguza visa hivi. Vilevile mwaka huu wa 2024 angalau wanawake 10 wameuawa kulingana na Mary Njeri ambaye ni mchambuzi wa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia katika shirika la UN Women. Inasemekana visa hivi vimechangiwa na watu wa karibu kama vile familia na wachumba na vile vile uchumbiaji katika mitandao kama vile Facebook, Instagram, Tinder na mingineyo. Lakini je, mitandao hii ina hakikisho la usalama wako? Nilifanya mazungumzo na mtaalamu wa masuala ya vijana na akanielezea kwa walio na uraibu wa kuchumbiana kwenye mitandao wanafaa kuangazia nini. Hebu sikiliza.
I'm Grace Nyamura Mhota. Nafanya kazi Salama Center as a psychologist. At Salama Center tuna provide youth mainly with resources, mainly za mental health, but pia tunafanya social health. We also do provide resources on career choices, SRHR, and everything that inahusiana na my youth.
Okay, kuna hii story ya online dating ambayo pia vijana sana wanahusika. Labda before we go into the online dating, kama is it safe or not, maybe we begin with the safe dating ni nini?
So safe dating, it's whereby ni dating yenye ina prioritize safety ya mtu, you know, physically well-being, mental well-being, kila kitu kuhusu huyo mtu ana feel safe akienda kwa hii date. Inaweza kuwa physical, you know, physical dating whereby you know this person, na pia inaweza kuwa online where maybe you're sharing information with somebody who is anonymous. So where you prioritize, you know, the kind of information uko nayo, the kind of you know, access to your body uko nayo, as long as you feel uko safe. Yeah, that is safe dating.
Now to the question, is online dating safe?
It can be safe. You could have to limit online na ikawork out. But pia iko na dangers zake. So it can be safe depending on, you know, the kind of person you meet, the precautions you take, na pia the intentions of the other person wenye unaenda kumeet.
Venye mwaka umeanza, tumesikia visa vya wasichana kuuawa.
Yeah.
And latest culprit alikuwa ni one starlet. Ulisikia walikutana kwenye dating app pale. And some things happened and ukapata shauliwa later. Someone will ask, hizi vitu zinapenia wale watu wengine? What about me? Am I safe? And for someone mwenye ana date pale online, unajua you're convinced kwamba this is the right person for you. So unaweza taka kujua sana, what are the do's, what are the don'ts ambazo nafaa kufanya wakati labda I've exposed myself on online dating.
One, platform gani, you know, kuna vitu verified. Kuna zingine, you know, uliconnectiwa na mtu, you don't even know. Unajua profile yenye ameset pale. Some platforms zina verify. This is what is iko kwa ground. Wengine wa verify. So, unangalia pia platform. What platform are you meeting these people? And then, the next one ni, you know, what kind of information have you put out there? Because unaweza put information yenye, it's too personal and it will be used against you. You know, kuna information that makes you unsafe. You can put information maybe about, you know, your accounts will end up kuibiwa, ama what you put out there gives an impression of who you are. So as much as we want to be truthful, pia you limit the kind of information una put online dating, because si mtu mmoja anatumia ile site. Yeah? And then the next one is, when you meet this person, mshapita hiyo stage ya, you know, talking online and all that, sasa unaenda kumeet. Meet the person in public. Make sure people know unaenda wapi. Si kuenda tu, ujambia mtu, nobody knows, umeenda kufanya kazi gani, and then uende huko, nobody can trace you. So, make sure the people who are close to you wanajua umeenda wapi. Na pia you meet this person in a public place. You know where watu wanapita, people can see you, people can account. Fulani tulimuona place fulani, unaona. And then the next one pia ni, after meeting them in public, how you conduct yourself. Don't get intoxicated, umelewa pale. You know, you get drunk, you lose your senses, and then you can't account for what happened the next day. So stay sober, chatulisewe hivyo, stay sober. And then the other one is, before you meet that person, you can do your research. Meza, dive huko kwa social media, wangali, you know, what they're putting out there. Najua maybe if somebody tells you I work for a certain company, kuna profiles pale you can go, you know, maybe verify. And maybe ask for kind of verification, you know, one person who can vouch for them.
Right, na tukimalizia labda advice kwa yule ambaye anashiriki online dating.
So, venye tu tumesema kwa do's. Online dating can be very successful, but how you conduct yourself online will determine, and peer in public will determine what happens. Because, Nigel, as much as you know, you can have pure intentions, you don't know what the other person is coming to get from you. And peer, you know, considering that watu wengi wame go through a lot in dating, umeachwa, so unaenda pale na masira zako. You know, be open-minded, one, because online dating is about being open-minded, because nika blind dating, you don't know what is coming for you. Na pia keep safe. Trust your instincts sana sana. If you feel that gati yako inakwambia zi, just don't do it. Ona, zile tunasema ngani? The third person, the conscience, yene inakwambia, apana, cut home. Please stay home. If you don't feel safe, don't go ahead. Kama kuna red flags zozote, just stop it. Cut it short. Yeah.
Asante sana.
Asante sana.
Yote tisa, kumi ni kwamba, usalama wako, unaanza na wewe. Cha msingi, iwapo hisia zako zimekukanya kuchukua hatua fulani, basi itilie maanani ili uzibe ufa kabla ya kujenga ukuta. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rise Australia. Mimi ni Moru Redenson. Kwa heri kwa sasa.